Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miden alkam sare jitti lewru uto hitande 2024 sekirabe ton gondom hedaade hejoji amen dile lendi e mangal mudum bete hande fu andom mi chalmini am sanne wakati ndungu be goni yunde bete kaso wari anatiide yimbel hewbe juude mudum hewtude gollirde mudum ele wakati dun sababu yottinde kutteje kewde yimbel ngarobe huntude haajiji mu emel ido gollirde yimbel syndicat darani do yimbel golloobe le gollirdi kumani di chalal fayato yirwero bibbe adama em ka fuddi murtere mu em balde tati bete hande le yewtere am em zoom sur nyalama hande o mi ngaram halde hala yimbel joppobe hunde mu em fu e jango tawi e be bay wadde dum le nyalama hande o hol sekrab heedi be dun sembe kabaruji dum jogani on bete hande bismillah modon be hedaade dum leede amendi wakati nungu so bammi fa iwne bete ka mata matam anatiide juude yimbel hewbe hewtule gollirdi mudum le wakati uri fu gollobe le cuudi fu robaji di yimbel beedo yimbel kanyum en ka beedo yimbel kanyum en ka wasata feyi ko hollititta ko latto sababu yuppude dun e retard hay dun ana yaa latto sababu yottinde kutteje yimbel hewbe gorbe huntude haajiji mu en lido gollirdi fa keben famtar andi ko musa mane sisu ko hebanen do hendo festango usman nyali bulu mar waygalu
ana didi tawde gollobe fu le service ji lamu do bamako do ciagal yonde bete gollobe yo gabe donkata ko kala sabe hedunde ngare law le mabbe ana hen o gollow goto le service lamu
jabita ka anu wudire gollirgal angal ko yata kilo ngaji chapande nay su dun toba bete yafa fi sa sele wiide a yaltan le kammu o do wanan do farati min mun ci fa su kammu o
japan de la pluie le meri ko min nay o bamako gollobe fu ngare ciagal yonde bande bete alal barende kanu horejo be gollobe abedina karambe holtiwira dabereji fu piyama yalla golleji di ana jokkira no haniri
la plupart des agents sont pas
ko rewde gollobe le nokko fu moto ngaji jogi dum wadi somi ndokki be saaji manaji ko be kani wattude le ndungu o ede andi non ndungu o wori wala yimbe be fu mbay warte e wattu ka joni ko min jettirta Allah tan won yimbe lamen be godda le nokkule de du dum watta so tiade le fu
le nokku institut national de prévoyance sociale commune nay bobamako kanye caisse nationale de l'assurance maladie fa yottade caisse malienne de la sécurité sociale gollobe hewbe won taykita biyede ngaray o bete ka non himbe hewbe yaabe leede nukuje bindude haajiji mu ben be min kawri kolti wide haajiji mu ben kuntama holtinde wide gol wasugul warde law na wasugul warde ana fandi ko yete le gollede de ngala e wi lamu
sakrabe hidi be andoro bay tuttude hakilaaji modon fuudo dido kabaruji do hello amen facebook na do compte x mom no dirtano twitter eveke em leedi amendi wadi gidal wiide waran darnde golleji mudem fuule cuudi jangirdi chrétien em di lamu leedi ni darani yoga e sadda mudum so tawi do odo kalsika so babbe dokkataake dum kasem be kolliti dum chapantati lewru juillet bettindu be do eveke em do holliti wiide waram riwude yude golle janginobe fu gondi le dido cuudi le kolliji chapantati go lewru octobre 2024 so tawi kamadbe ngala bawde yubudebe odo kabaru kana wimbi sanne syndicat michel em janginobe fa to sarab suka be jangintebe hore fa keben famtar anni ko mamadou ma sikko hebane do hendo festan Ousmane Niali Boule Oumar Waygalu
illa evek emali kolite o kabaru janginobe juri l'école catholique sigaso ana lanondire ko sagitoto latade le jonte nadu leppi ngaroji syndicat mabbe holti wide yottege horejo ministre e martinde dun kumpa katafon e ndomi ko on wiyata be benoît daw secrétaire général syndicat o ana darta e gollidibe juri l'école ifu ngatta hen koydi mubben yalla kabaru mudona hebene jogala no mojiri
nous avons demandé
min darti yalla miden jide e premier ministre o na ministre kumindo kabaru jande leedindi faande fe goto silminay min miden kaja yalla dido tidala jan hebene jogal e ko warata ko
ici favorable
e don habbi hore do sarabe suka be l'école hebe ngada noddangu e gede de fu tinno ndewra dun ko wayna fu de himbe fu
notre confiance
gikki amen fu do jande école ngaji chrétien be min juuno wottu juuno wiam be ngotti golleji yodo hunde nawde sanne sa wi fe fam binde ya suka mar e ciud école guddi atawa windude
ga kene nande suku nga ko sobe
ministre humani ne jande de min atti yalla andanya ko hollita ko ne hakki mondo kabaru mon holiti wide wala fuk andini e o communiquer eveke holiti wide hitande hikande ci l'école catholique ti dalaji ngadi lemu ben sabe murtereji janginobe
syndicat darani do yimbel golloobe bangal chalal fayato yirwer bingi engel arama en ko fuddi mortere mudum balde tati bete hande be do yimbel wonko narta lamu leedi ndi so ndokka ka dum do timmodo yontere ne wonko tawtarta lamu leedi be bibbe ndokke dum do timmodo yontere hitande dum be kolliti wiide golle seeda kana won jukital ngal do gollergal Yusuf Traoré kany won secrétaire général de do fedde anni ko o haltani Mohamed Babakunta do festan Ousmane Ali Bouli.
Nous avons retenu disons 8
points. Mais tout bec top et jette des anapawi do kabaru na golobe DRH gollirata no tidiri ko metti dun non dum wori duubi kewdi joni min pammi lam o hinaki DRH illa darna itan fumi den kollita dun lam ko be garbe fumi martinan dum en kumpa no men gollirata no tidiri ka fa joni lete de men neldi de fu do kabaru tidalaji min jogi do golleji amen wala fu ko lati ay himbene ne fu ana kasindin DRH golobe amen ana nja ujinaji noga e tatun e temere jeno e chapan de jetton e gollobe ujinaji noga e taton e temere jeno e chapande jetton ana fan e mubben e kasindina golle DRS le hitande
service staderas en une année.
Volontariat national don gollande laamu leendi tay wala njoddi ka bam sariawol bamama fewde majjum nogay jitti lewru juillet hitan 2011 nom holitiri wede fedne be noddirta centre national de promotion du volontariat au Mali don CNPVM homo fu way lata de gollono wo laamu leedi Mali hono fu golleji di yarta fa keben famtaade anni ko Issa Mari ko kany woni jokko horejo fedne be noddirta CNPM CNPV ko hannali Moussa Mali Sissoko do festan Omar Wayjol.
L'engagement volontaire est d'abord.
Wi de hore mudum golliro mere mere yudum hunde hollude be golledi yanka ko mudum lobbo fa nata dido golleji ko minoddete volontariat sina keba duubi sappo e jetti tawedu wala fu ko kay fada neddo fu ka jadan wawi gollude dum fisa wala diplome so tama kurangaji mudinta fisa mécanicien ko nande mudum fa wawi gollude o do golle su jom bami fa windama le hen yudum hokkete suudo be kani silminede do so pudde golleji dido be kokkete cioggo goro mabbe ko war te wina e sappo lewru fuddum be ndokete e mbay gollude bamde lebbi tati fa yottio duubi didi nyende fu be golla
le volontariat c'est à temps plein
fedde juinane lead amene fa wal fito dewtere ngarore daranal jam fa hunton durgol malinkobe yide inde ande em region ngaji di le gouvernorat ba mako do kenyem de do fedde ne do galdo kawtal ngal gouverneur lead amende ardino latkes ha sababu holiti de yimbel ngarbe hawrude hembe ko hawra de mudum le do dewtere be dum kolliti wede am garama haltande honorobe mu em le region ngaji di yalla ko winde de do dewtere ha ba famed fa gasa galleji nogay yimbel egube iwde nokum noddirta bazi hausa ana le cercle en ngo woni do ka mballa bangal ngure talataare jeegom lewru utu hitan 2024 got ma fu hokama chaku 100 kilo maro kilo ji sapo sikaro fa yotto kilo litre sapo nebam lewi do ka be do ba odo mballa du ana windi e le projet got mo noddirta daranaade hakkeji himbe yalla ndima ko mu em ana hewte do woni himbe egibo ude jonde mu em odo projet ka fedde ne noddirta alliance kanyun darani dum e le wi fed ONG mo noddirta grefa kamuji ngadi lati sababu wadde bonandaji kewdi ka yuba male ngallore kita talataare jeegom lewru utu hitande 2024 dum lati ke sababu wadde to bonandaji kewdi buri fu himbe be golleji mu em nawri bangal jaguwa sabi dum lati ke sababu do ha tanude koyde wardugol marchandise ngal mabbe din no be to yidi dum lati ke sababu do hadde be yuppude dum nokkule to yori wala fu mo yonki mudum heddi hen ka nam holitiri wiide himbe kombe tumbe
Studio Tamani, projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark, Suisse, Royaume-Uni e kanye coopération espagnole.
Yawtere amem zoom sur ñalom hande o memam hala yimbe joppobe hunde fu ko way waddel ñalom hande o e jango Ousmane Ali Bouli wonko haltanta en do he.
Dun natera nonna dun hoyar na dun dum rafisobe mi anda hedum biya mi e majjun anni be himbe de wala funde bemba be keppata hakillaaji mabbe ana joodi wattu fu edde be himbe ko yafu e biyam be ngadan dum jango ozo yosuku jokkole goto gondo leydande mun andiraade ko yafu do mon wadde dum jango no foti yidde wiide hunde fu o wadan jango fay kurtugo makko do seeda laatiro non kanko wala fu ko heppata kano jettoje Allah sakiraabe makko ana goni bangi makko aya dum mo ittawrede himbe na hono wana kanko tan mami bi bandi ko debbo goto no way non kanyum du way balle sedde keddinide imangoji wattu fu ko hani ewtade o wiyan o doman ciagal mum nyande imbugo gol yettinden jeta o mo wom tatteji fu wattu on yotteke wala ko way wadde kasen hondo mamma wirini ko bawda wadde handen fu pati domenin don jango andon wiide an way tawe jango burda billade haya sakirabe hedotobe nyamduma rawa domen de don jango ka wana non sini tawi golle dun holla wiide nabude hunde ciagal ada way fi wasude wadde don
sakirabe hedibe or bawi hebure jido kabaroji fu do whatsapp ngadam chapan jiddi e joy chapan jena e jena chapan jiddi e jegom sappo e jena mi nadu on jehido hello amen facebook on yito icon amen whatsapp on bawi hitadi do kabaroji fu ciagal mudum magazine o waram jukitaade e service mom noddirta kuna fu ne ngadam chapa 37321 mer no nga kina tawro don bud no ga credit e le telephone modon fanje fe nokbe seda yotere amen de waram warta lelede amendi dungu oka ana wondi jokitaade fa hamma bonandaaji kewdi dum wondi yubbeede le hemme nukule kewde lelede amendi kanyu enka ila meji nati e mum fewde odo golle dunki en andan be kabaruji biri de cellal kanyu enka na wada gidal fewde nyawuji mawdi hebede dido njameji natoje yimbe nga kana ko be holiti du wiide em gondi fiide dabereji ko e baye fu yella dido citalaji di njameji di yottinta yimbe an hebene jogalal fa keben famtaran dido golleji fu wondi an ko mi hore min kew hebani am do hamdo festango mi hore kany e mamadou sama sey ko mi nyalle jam chuudu chaamudi yogaaji di mbaawa wonede sabi njia ana heddile mudum faale nyalama hande o nyegeje kewde njiam pep bonanda ila meji di kana wundi matede faham le ngallure ne faaye tole region ga yogaaji le lide amendi bla ana le region segu yimbel hewbe kanyu enka eggi nokkule mu em sabi dido ila meji yoga e mabbe wonko sedo to do hem
nebel wansede
le lukko songumi so hon dido chuudi mimi leedi hana fina do heddo li hen min darta suru nokku goddo hewti mi jaayi pudje do terre am ya hay l'hôpital alhamdullilah go fna selli jam kamuji di samini chuuda men di ngala dum bawde mo untinde di chuugol chuuda men de fubuni yata fe ciagal kalisi min nabari suka am e l'hôpital
jinyu bana ko wembini kasem fewre dido toboji ni woni nyawuji mawdi rabaade ila meji di tordaji kewdi wa yottinde bangal cellal non holitiri wede kanko professeur Dawda Kassoum Menta li odo doctoro gollo doctoro de ponji nyawuji kewdi goddi wa yottinde neddo
vous allez voir
ko rewde fonseji kewdi fa yuppi ido jammiji latan dun e jam uli mo sambide nyawuji kolera e kolande mum
e dot maladie hydrique
le sod ministre ko monido cellal fayoto yirwere neddaku holtama wiide wam dabereji pihadi to mbawdi latan sababu habude ido nyawuji docteur Amadou Kone kany woni kejaado gollirgal ko monido habude ido nyawuji le gollirgal modu ko monido cellal fayoto labal furuba wonko o haltanta mem e do imadaraji di gollirgal ngal watta wakati fuso ndiam naati e yimbe
c'est habude fosseji di kala ndiamiji njarati di jogola bo yata fi tagal sariya jogaji joni kay kala nokuji dum njata joni kay kala nokuji di yata fi gasa ne jogi machine ngaji to di sababu be dora do famu konde ndiam da ko buri hode jogola ndiamiji di do bangal produit lolli do chlore
natugol ndiamiji di ana mursa yonkiji ana bonna kulle de yimbe wayi nawtorade fa wura dati fa yotto kulle kiwdi goddi de yimbe hasindine mudum nam holitiri wiide kanko dunki andan do kabaruji bilide hawal don Abdurrahman Sanogo o holiti wiide dido ila meji ana wa yottinde yimbel sifa nyawuji kewdi
akule dido nyawuji de ana wodi ira wurte njam injarte dam nyawuji leri dogoru jonte polio e nyawuji kewdi goddi sawuji dido nyawuji di beedoto e njammeji daridi beedade nyawuji di njammeji di na wa somde bonodaji goddi wala wuruja gollo dum kuti kiwdi chudi dum namba wi sawde Bedari dum ko finan alhali
litran de sol ido halaji ka gollirgal kuma ni do cellal kan laabal furuba gondini dum docteur Amadou Kone ana narda yimbel be jameji nati mu em imo yoto gollirdi kuma ni di laabal yella jameji di min jarta cagal so ilan dam bettike fattawe ana sawi nyawuji mo yottinde be torda
la communauté marande tan wawanta dum yimbe lan jidi ndapar jameji dulli ana hani be ndo selsiji ko ni di channel laabal do ona jogi ko gollirta dela labbinde ndiyam ɗam ɓe ɓeydorod faamu sababuji muɗum. So ni ɓe andi wiide mo wawi nawtorede eau di javel ikkinorod ɗum yo Allah jamare nde ne wawa nawtorade ɗam.
Kana koɓɓe kumaniɓe cellal e leydi amen ni ka holiti wiide wakkati fuu so ndiyam naati e yimɓe ɓe gonton équipe ngaji gaɗoji immadaraji no yawiri ɓe yimɓel golloɓe e gollirɗi kewɗi yalla ɓe keeɓa haɓude ñawuji mbawɗi raɓade.